ke Mokhanselara Alfred Makhafula, mmueledi wa Democratic Alliance wa Polokesego ya Setšhaba mo toropong ya Tshwane. Jaaka Democratic Alliance, re kgala polao e setlhogo ya di-community patrollers e e diragetseng ko Soshanguve Merrimack informal settlement, mme re neelana ka matshediso a rona go ba malapa a di-community patrollers ba ba latlhegetsweng ke matshelo a bona mo matsheng a Saturday wa di 22 March 2025. Ka jalo re ipiletsa go ba sepodisi sa Tshwane Metro le South African Police Service go gagamatsa tirisano mmogo ya bona mo thibelong ya bosenyi le tiragatso ya molao go dira Tshwane lefelo le le bolokegileng go batho botlhe.